exercise there. What about?
Ebizibu byenalina byonna byagenda sindowooza kituufu byagenda simanyi oba ndoota abakweyagaliza nabo bagambe simanyi olina bayitirivu naye tasanze mama tasanze ebintu n'ebitandika bwe biti byebisinga okuvamu ekituufu oyo gosanze ne batamulaba mu kalungi olusi yabeera omutuufu abakuyita malayika bafeeko bikadde kyobuli gwe bakyayese bamuyita tekugeraageranya ku maama nzaala teriya nsingira maama oyo omwana ono ereketana ebyagaana okusinzira ku mpisa zo nkiraba nti tolinga banaabangudde oli mulungi ayitiridde sulana ku budde siteredde tondeka nga sitegedde kituufu ku luno kondeka tuleka olinne kalango nti wasse omunzu kuteebereza ekintu ekyo omuwala omulungi kabite okuyite mutuzi kati ate ani alikuwolereza ngaosse omunzu omujulizi gw'olinawo yenze Alongside Nins Henry. It's a big out to all of you, you know. Member style.